50.
Sawa Mungu kupi unachotaka, ila nimepata ninachostahili. Binadamu tumeumbwa na mipaka, niliwaza nani atakaye nisitiri. Ila Mungu kasha blessi, ninaipata riziki. Hakuna ananipandisha pichi, nakesha kuziandika hiti. Ila Mungu kasha blessi, ninaipata riziki. Hakuna ananipandisha pichi, nakesha kuziandika hiti. Oh, sometimes inatokeaga, inatokeaga. Oh, sometimes inatokeaga, inatokeaga. Oh, sometimes inatokeaga, inatokeaga. Oh, sometimes inatokeaga, inatokeaga. Nachokijua hawakujua mimi nitatusua, nitafika lengo zao kishua, na kesha kuomba dua. Oh dua, maana kuna vitu vinasisimu, unaweza kutaka hata kujiua. One day tafika, hata kama ikiwa kwa vasi, maana pesa makaratasi kwenye chanyosi weke hakasha blessi. Ninaipata riziki, hakuna ananipandisha pichi, nakesha kuziandika hiti. Ila Mungu kasha blessi, ninaipata riziki, hakuna ananipandisha pichi, nakesha kuziandika hiti. Oh, sometimes inatokeaga, inatokeaga.